xarunta farsamada galanta ee Madfo walibayeta xarun la ka tababaro dhalinyarada shaqlaanta haysta ee ku jeedan qoysaska danyarta ee ka nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waliba xaruntan loo ka baraday xirfado shalay wadoo ka baawarta ilad biyo ka baawarta talooka dharka iyo waliba kariyo ka dharka noocyada shal duban saas oo kale waliba xaruntan loo ka baraday farsamooyin kala ankoreen ku kumide macallimiinta wal ku dhikaasa xarunta iyo waliba safaafayeen ku bii xirfadooyinka iyo barayaan ardayda dhikadaasa xarunta farsamada gacanta ee Madfo
xirfadooyinka uu bii aanay kamide saada aragayta ee solar rukan ee tanmay waaye koronto tan harqaamu ee tan mukeefu ee maybe construction la bare may kala ka jira driver ka jira ee tubooyinka ayu nooc oo walaba ee center kan oo meel raay isu qofka banaadanka in isku shaqeysado kor xirfad ee yalla ka bare ee xirfadooyin badan ay jiraan laakiin course ka tuna diibane sidii score tahay 22 kan qof oo geegil han gaba gabey may baway sidii score siyaani ee muddo lix bilood ah bil wal bol kormeere lan wal blan ka shaqeysado shaqadii isku barade in isku shaqeysahay in kala hata meel ka yaba heeda qaar oo kooyeen meena iskool ku kooyeen oo dad macallimiin inta lan ka baahdo oo la weydiyo dad sawal bartan kale dadkii wala uu barni macallimiin la ka fadhay si xirfadii yoon dad uu barni yoon sadad kala baran yallan baahdo wal daba galeediyada lan daba gale
dhinaca kala hanu kumide ardayda wal ku baratay xarunta farsamada galanta ee Madfo iyo waliba ku hadalana xirfadooyinka iyo baradeen
meeb wal ka baraday geebta farsamada ee Madfo ma markuu may baradaan ee shirgan kulli maalintii intuu ku yeynay ee geeka iyo wal badan yaan shal duunin markii intuu ku yeynay wal makasan ee arganka wal muqshal kasan wal badan la nabari qiimasho wal ka kooban yahay la nabari ee darasil inta la nabari darka abrishal nabari ee qof kasta maana dhirishii wal dar ku gaado la nabari
waa ku soo noqoto barshid oo xarqaanka oo maana markeen ku yeyno halka saanta ku wadana balli bar sharqaanka sidaayeen baradi sida dharkalantoodo sida dharkalan jaro xisaabtis wala dhagana baradi macallinkii ba ibaryanka ma hadiye iyo heeydinti shanti
wala badan aad meel raayso ayaa ku faa'ideysini kulli geekana way ban fadhiina intaham intaham kasa ayaan fadhiina
maruntan muddo lixbilood taa ka xisaabna markii uu kooyan hata badad markii uu isku raxaan bartay muddo may ka xisaamay fiiriyane steering shee ceiling oo wada dhisa haddii markan alxamdulillah walbada aragtay in shaqo ku fahansin may baranay badad ila wadoosha markasta aan may aha furfurshe iyo ila aragtay ilaahay ogolaado mekaanikilamada wal kasta aad aragtay in shaqadeen ilaa aanu ka sii shaqeyno falaan insha Allah.